nikwite habibti, nikwite masupa sana, nikwite baby, nikwite majina yote na yomanisha mapenzi, nikwite wa moyo wa mani, kwite lanzizi, swezi, naogopa kukuthi, naogopa huwezi, kome kuja bila mwenzi, vimbe kawewe wako wengi sana mami, zunguka sana uko peke yako tumundani, mpondo Tony, ama kwenye majani the fashion, rangi ngo zako tanga zotosha la lotion, pick up a belly dance, wonyeshe what you got, kino kwa kwa pisi, wazi kwa mtoto geti. Na umepewa kama gomvi, raha kukutazama nisaidia kucheki mufu na wapoteza poteza. Yani unameza, blueprint unyange kukwako na niweza.
We be rocking together. Leon Island is forever.